Kwi chama, yapa kwa nyapa wada wote. Ado ado do mando tuache na kipipi.
Yo my people, life without the drugs is possible. Let's come together and fight against the drugs. Just to do it. Tunaunga unga wanangu, tunaunga unga. Tunaunga unga masera, tunaunga unga. Tukisha pata madawa, tunanunua. Tukisha pata madawa, tunatumia. Tukisha pata, tunajidunga. Dozi ya selasini, dozi ya hamsini. Dozi ya laki, mchana ujala. Zinduka kijana, acha upala. Tuzinduke masela, tuzinduke majita. Tusivute madawa, tusivute. Tusivute, 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 tusivute. Madawa ni hatari, madawa ya fai. Wengi wamepotea, vijana wamepotea. Tena wamenyongwa, pengine wamefungwa. Ala IP mali kilanga na mguea. Lesi chidi benzu wamenusurika. Acha ubishi wanangu, acha ubishi. Unavuta madawa, nenda soba. Ushauri soba, matibabu soba. Marazi soba, wanatoa bure. Serikali isaidie soba. Wadau isaidie soba. Maisha bila madawa, mitaa bila madawa. Tarifa bila madawa. Inawezekana, inawezekana pamoja tukiamua. Inawezekana pamoja tukiamua. Amua laisi, amua. Amua waziri, amua.
Kamama, kamama.
Hey,
cheza nyonga 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 kule. Wote nyonga 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 wanangu. Nyonga kiuno msinyonge ganja.
Inawezekana umasila. Maisha bila madawa. Inawezekana umagita. Maisha bila madawa. Inawezekana umasila. Maisha bila madawa. Inawezekana umagita. Maisha bila madawa.
Mwakaji utumiaji mna uwa nguvu kazi. Madawa ni hatari, madawa ya fai. Jana chapa kazi, boda boda chapa kazi. Bajaji chapa kazi, daradara chapa kazi. Machinga chapa kazi, mamalisha chapa kazi. Kulima chapa kazi, wasomi chapa kazi. Fanya kazi chapa kazi, viongozi chapa kazi. Wote tuchape kazi, hapa kazi kazi. Madawa ya kulevya, acha kabisa. Maisha bila madawa, mitaa bila madawa. Taifa bila madawa, inawezekana. Inawezekana pamoja tukiamua. Amua la isi, amua. Amua waziri, amua. Amua wabunge, amua. Amua makonda, amua. Amua. Kamua. Aya nyonga 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 pare. Chese nyonga 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 kule. Wote nyonga 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 wanangu. Nyonga kiuno msinyonge ganja. Chese nyonga nyonga. Wote nyonga nyonga. Wadada nyonga nyonga. Walembo nyonga nyonga. Mama. Natubaga paga 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 wisha. Navu nyonga 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 wewe. Unanipaga paga 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 wisha. Fight against the drugs.
Inawezekana umasela. Maisha bila madawa. Inawezekana umagita. Maisha bila madawa. Inawezekana umasela. Maisha bila madawa. Inawezekana umagita. Maisha bila madawa.
Anaitwa Beast Revolution. Wakweli tuko na msaga sumu. Balumo sweli.
Voodoo mama, what's this you're saying? Voodoo mama, what's this you're saying? Tell them voodoo mama,
abali do you?